Lendo. What's up?
Usumu sholozi namala.
Indo,
tena makanda mabili. Elingi lokucabanga elingi lokuthwala inkingazi umhlaba.
What's up?
Baby,
asambe ngomshini.
Baby,
and what's up?
I am all my clothes.